tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajaratu tarawre to bogi jadega fandu hala Mamadou Samassi hujum nyeli sakrabe hedibe. Nogo e jego mars 1991 nogo e jego mars 2024 hikka hibinta duubi chabantati tati natugol demokrasi le Mali hono kabar mudun wurri chagal duudi do duubi chabantati tati jawmudu le zudal meden police habet ido maybe e suka goto barmudo dun do tayka chagal hipugol beta ko auto mutti ton no hultama wiido dun ben cikitabe ido nati e juude lam o cogguji nyamduji yogaji ciwike nde joy to minakaton yusabi lebbi didi tatigol lawi njohoji le ngalurande dingon seme kabroji amen hande kiki de altinere noga e joy mars 2024 bismillah sakra nyandi tratare noga e jego mars lidi malindi yambinta yiti borwi chabantati tatobo mbien mutare bibe lidi fewde bede general Moussa Traoré wattu 1991 latingo sababu demokrasi le lidi mendi dubi chabantati tati chagal mudun hono yimbe demokrasi be njiri alhali odo demokrasi asitu kante wonko hebene kedo fastango Ousmane Yalbouli
imi be ndari fa demokrasi hebe ana cede hakilo do ko heba wadede leengo haba ngadungo le hitande 1991 e wi yaya sangare secrétaire général adima PAIG parti arandejo lamido tiagal lamu sembe demokrasi yo hakilo no hakilo kango heddade e himbe fu ka o metta hande no wondi wadirde ni
nous assistons aujourd'hui
hande eden tagito yide halaji bondi tan kalte do kabar demokrasi yurde be himbe arandebe hebude nafa demokrasi hande en ji wa halde ku yidi bali ana gondi e fusede dun ko yadata e demokrasi kago e don kaani watnende hakkilo himbe njoppe kollita koni hakkilaji mu ben boulambaro yo net congrès national d'initiative démocratique sinid gubal gongal kabingal sanne fa demokrasi hebe e wi makko wargo demokrasi lataaki no himbe mali njittiri
si nous sommes d'accord
sini en jabbi demokrasi faanda mudun yo nafa jamaare nde handen eden baawide le o wattu demokrasi latiraaki no malin ko be njittiri sabi laamu mali o majji le golleji yogaji nuguji kewde leydi me andi an goni e wi habantobe dina ile hitande 2012 ngonga ko heba wadede leengo habo gadango le mars hitande 1991 ana fecci humeni be don kanon be fukko be jalato yo laamu loboda le leydi me andi demokrasi du gollireno haniri
saka ma to taklami du ko royon bangal be face be am facebook adun x don twitter kido to moti to beta ko me betal tenere de hultan wiide ben pul sabdi do mayi ben suka goto dun barmi yo tiagal ben ko yimbel ido mbaddi be muto jogi be mafe nati le ngalurande den wadde bulandaji hultan wiide dun yimbel ido ben nati juude lam o fatmata ko juugo ko ben kat fasan Ousmane Yalbouli
o masibo di beta ko o wattu yamde sappo policien didon humeni be dena gulawi wonnobe golle woni be himbe didon jom en kabode kippi do mo ben enanan laaji ke baade yude ton hultan wiide be gardi e moto be uldi yide do be policien tagal ko be jarni ben jabe kedde e barmi mu ben do won ko nana yurde ton sedi be collectivité warbe hippade be duppi moto ngaji farde mu ben dartude ko e mu ben le doddu mabbe be pelli apparenti camion goto be gatti yabere do becce mun commissariat de police gondo do dun wadde e mudan yottaaki kilometre goto martina kumpa on wat fujjo mi dari tewde be himbe nana laaji ke baade holtaamu yede sikkitaabe dido nangam jabi do e mutti anwara kilometre joyi golleji bondi terroriste en war horeji sappongoji ana tagita wattu cakitidi le commune irbe motti meccintinde wiide noga e jena lewru fevrier yabbenandu neddo garde national goto kanyundu warama damal hotel lafia sévaré le dun lewru wotru jokko dida bo merto gere kumbe kanyundu warama fa le galle mudun le deyande wayankore
tiagal ko buri lebbi didi tatugol law ben njohungul le ngalure minaka ben kulutreji di nyamduji ko nande mudu fufanti di cioggu dido wattuji di iwde maru yottaade ben gawri nebam e ko nande mudun kanon gikana wode le korto ko sabi an ulta wide mangal podem be noni solo saben hani dotudu mobla jogaji ngaruji le ngalure waddunde kulutreji lumo Mohamed ak Issa tan kedo amen to minaka tul won ko hen kedo fastango alcc
timode yontere de kilo sikoro cioggu mudum buitike asawere bettinde litre essence teme didi yeyirte tawi arande ne teme jeegom dum wonno ko dum buitiko dorbotobe motoji di ka ko heewe mu en fu nayruke nokuleto essence o yeyete yalla na heba wadde njobari cioggu sikoro ngo kilo o teme didi e debe sapo sefa le nokule yogaji chasse la tiri chotete no do bu temdere nogay fade embargo o warde bu teme tati yeyete hande makoroni jayete no do budmal hemere cogu mudum soam facili joy cogu kulantereji goddi nyametidi hono gauri maro kosam kanyu ka wala fu ko wayte mudum kilo maro le nyaloma hande o buteme didi sefa fechere kilo kosam buteme de jeddi yaade ujunere sefa yeyirte nebam buteme didi e debe sapo andinde tan wiida na heba balde seda jom farani kanyu ka nguti yede fei lingalure menaka kanyu ko batte mudum do latke sababu bur ka yirta gite kasen fei don ko muhammed aga isa fitan heba ni sijo tamani yude menaka
holta wiide himbe len jegoma himbe na tawrama nyaw kilo daade do woni menajite le ben galure bam ko raison gaji yogaji on do humpitama ben wonande golirde cellal leedindi e le communique yontere jabbidende nenno wi ardibe be ima draji na modi wodade yalla be dorod famu do ko bar mudum ka fade de be darla jamare de tin faabaade do ko toro be ben habo on lengo habo nyaw abokir ak mohammedine won ko hebe ne kedo fa sango sitasidi be alcisse
o nyaw kilo daade ko noddirte menaj matamale ci docteur je kewde le genni gaw ansongo kay le sous docteur de commune 5 le genni bam ko do ne wi kanko docteur yego bakone horejo goto halfna do teknal di nyabilaaji le golidra humnen kabar cialal le leedun tebri an wonde fiede
face
fewre beedo gol nyaw kelo daane mo noddirta meningite o wam imadaraji mi bammi fewre mako mi minni batakeji di mineldi ardo m ciudi gollirdi kuma ni di cialal le region aji di mi le landini wadde imadaraji di mi bawi fu fami kada si nyawuji ko dum tawafu fati heba lawol le leedi amendi so dum fuddi
lebi kanko docteur gasaga sisugo gota halfnado teknal di nyablaaji de genne gawo on tewtra jamaare netta fu maddo o nyaw e mudum tinno yotto ci docteur aji no yaawiri
la transmission so
o nyaw na waawi nangude neddo so tuttaade mo woni mudum hebima menangito o so nangi neddo o tawam caldi mudum gulam fa jabbido hor nawor nangan dum fa yalta hakkille wakati fu so won yimbe mata be ka o do nyaw ngidum ebe kan wadde imadaraji no yaawi yotta tu dugo turuji di yalla ebe dokke chafaje mawde latar sababu sawrude
lebi kambe docteur ando kabaru nyabilaaji be feso o nyaw an wa nangude neddo hebaade fu sugaami bur tambude o nyaw kelo daade ko noddirte meningite
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union Européenne et coopération espagnole.
Yotre meden verifion hande ana yowi do ben yeltingul kalisi kesso AES dum do men yirwi sane do TikTok dum do bemangal. Yalla ne bedro faamu farmda ko jodi ima daraji kedan fastango Alcisse.
Le on do video minitaji didi pitchi jegom ana holitale mudum laawi muingol kalsi banki bande to dum muinte to dum sendete fa yottare to dum wattete ana holitale him wonchi fotoro choro on do video njeto lede kawtude le gubangal be noddirta AES doni Mali Burkina Faso kan Niger mo o wi muini kanyu endu kalsi mudum o wiide inde kalsi odu waram noddirede Sahel mo tamma mudum goto warta buttemdere e chapantati sefa hay partede odo kabaru ka wana ngonga dido biengaji mu inadi wana feyi kalsi de do leede mo be anni noddirde Sahel tiagal ko mi ngadi luga goji min tabi video o yo reportage chen leede Espagne mo noddirta RTVE ngada do le lewru juillet hitan 2013 odo reportage ana wodan no kebal leede Espagne kolita do wiide yare tiagal le temdere fu go o kanye ko yowi le wi fedene noddirta Institut National de la Statistique leede Espagne ana heba wakati jom mu inde kalsi ngoro fa nyame ni gubal AES halaji kewdi ana wondi wadede bangal mudum nga fala nyala mo ngoni hande o wala fu kalsi mu inado inde galdo gubal
yetre meden wonde dum woni zoom siran yewdu kabaru ben julde naflaji li miside de ko buri hewde wattu korga sarabe hebon yade sugabe ben e julde naflaji di yalla be don ben bedro fam kabaru njulu ben kulentre dina ikadon no ta kam wiide hisato din welta ta di tadele sabi taguji jogi sugabe yogabe helan be dor famu kedana ko am situ turu hebani du fasdan Ousmane Niali wuri
sini yaade miside yon dartude battade jomirado e wi alislam yogabe dun wadan fa pama dina mada le lewru ramadan du honno fantani o malandi yaade miside julde nafila kanon o mawe mbadu o malando hore mako yalla gonno hedde mako hanken o wardan handendu e sukabe mudon hanken o ronkin andude fu no julirta no be sukabe haɓɓude watti yoga keccuɗo o duñƴamo watti yoga ɓurɗo fanɗude o fooɗa musoro makko goɗɗo kasen latomo hedde ɗum fuu an waɗa yeeso inniɓe ka wala fuu ko wiyata fuɗɗode eɗum welnoma ka sakiti fanta heppi julde nde timmay hono ɗum ɗe anan waɗa le nokkuji kewɗe na fillaji gatte watti yoga sukaɓe yogaɓe du anan tan ana mbulla wattude himɓe julata fa ɗum ana heeso bonnude julde yogaɓe tawene modi baɓe mbi janguingol suka dina ana hani fuɗɗude nde heeɓi duuɓi jeɗɗi nan ɗum ana holla wiide wana wajibi neɗɗo naɓɓo suka muɗum miside illa ana famɗi
sakiba to katten kabaru jom hannde mbitotar wasata futari bangal wiyamo 33321 mo nuɗi mbeyon jeddu application so tawni bangal play store ɗo saɗa yewtere meɗen magasine yettere meɗen magasine gouvernance citoyenneté hannde ana yiwdu kabaru jatigillari ndennoy hunde ɗum ɗo tawagal leydi men di hilana ɓeydoro famu keɗɗano ko laali tangare heƴaɓe amen yogaɓe heɓani du fositango Aly Cissé e Sita Sidibe yo en kiri jom
jatigilari hunde fina tawale leydi amen ndi nam holitiri wiide malinkoɓe yogaɓe gonɓe bamako fa yettoɓa jangara le wimaɓe yimɓele hewɓe joguiɓe galleji le ñalawma hande o arande hoɓɓe bisimaɓe tan wonno
to menen ga bajangara meɗe hidde jippude hoɓɓe fa hannden watti fo so koɗɗo warma jippinan ɗum so a yettiken tan mi hokketen to mbalta jatigako ana leydi mali saabu jamar ana pamira ɗuyo hunde mawna hannde nde leydi meɗen wala fo ko senni jippungol koɗɗo ñolman hannden e keeñe ko naari bangal laffi deƴerne joni jama ko heewi ana huula ɗum saabi so yogaɓe yiɗa jippude heɓaɗo fou
gawo le cercle ensongo amadou abdoulaye touré yo améri guen to o holti wiɗen jatigilare ana heddi fa hamle nokku o tawede rafi ndenago o ana satti le saaha leydi fou oɗo améri guendi holti wiide le tiɗɗal yimɓe hani faabodirde
le jatigiya
jatigako yo hunde fina tawa to menen ga ensongo ɗugumi andi guiddi e mamiral amen neɗɗo fo yettiɓe nokku amen ga mi nangirano juuɗe ɗiɗi wona hana so neɗɗo wari tawi tampuɗo fa wala seeɗan so torra ana mata hannen le leydi ndin to menen ga ensongo meɗe jippina koɗo min mate laamu amen ɗo gendi salton jippude koɗo saabu fe gotan min nanayi wi koɗo acci jippinede nokku goɗɗo tofon mine wawi haalde jaate hannen wi commune ensongo e maggal muɗum fou ana heɓ teb hoɓɓe jippinaɓe hunde fuɗo wala
eɓe
nokku mo ɓe noddirta citéde balansa ana le laamu sigu le wuddu leydi amen di moussa bala balo yo dunki andanɗo kabaruji ɓiɗi ɗe fina tawa o holiti wiɗen jatigilare ñalawma hannde o ka ana serti e ko keñen ko holti wiide fewde alhaali mo leydi amen ndi wulle muɗum nde ñalawma hannde o yimɓe kolol wala hakkunde mu'en fay goto anda ko goɗɗo o woni
aujourd'hui
ñalman hannden jamaren ana huula jippude hoɓɓe saabu yogaɓe mabɓe sone witta ana wawi wadde bonanlaji so dogga neɗɗo fo warta hannden a tawan jaman ana lamdodira homo anni o homo anni to ƴuwata ɗin lamdi wonko homo fo watta aran noon ɓe holliti jippungol koɗo e waddude moƴƴerle galle muɗum ga ñolman hannden lafe deƴana samibini yimɓe hewɓe ana huula saabu yogaɓe hoɓɓe ana wawi natade wuyɓe e nandan muɗum ɗum saabi so jamar ko hew muɗum ana huula jippude koɗo hannden so wala ta andi jomum to ƴuwi ma to jeeya
savoir qui et qui
fuji tanji gura dunki andano kabaruji ɓili ɗe neɗɗa ko a holiti wiɗe miɗe kaani heddorade fa ham oɗo fina tawa le leydi amen ndi ga omo narda malinkoɓe ka fuu farta
la plénitude de cette pratique
jippunol koɗo hannden yo torraji jaati saabi laffi deƴernan saabi bande en kañ yimɓe nonɓe hiite ko he nandal mumen ana wawi suuɗade waɗa hoorima hoɓɓe waɗa jippo gelle yogaje wiya kañ en walan toon so weeti tan yahan gendi jokkune muɗum ɗuyo sugullaji mawde hannden ga hunde ko noddirta jaati gako le leydi menni ɗuyo fina tawa fes lafi deƴan ana mata hatta ɗum waɗede jippungol koɗo yo fina tawa meɗen wonɗo
de notre culture qui est l'hospitalité
bisiminde hoɓɓe arande le leydi amen ndi moƴƴere ana wonno e muɗum noon holitiri wiide moussa bala balo koltiɗo wiide le ñalawma hannde o ka wona nomɗo wordi le wimako jatigilare ana heddi fa ham le leydi amen ndi ga ko heewi ka fuu laatike yimɓe takkiɓe